Ana look up to her na mwona mama figure juu mamake ndia limtupa ametaabika. Mawazo kusuficha nyanya mtoto wake mwenye atamoza alafa dai mahali yake. Alaumu giza ama awashe kando juu mahali mempikisha inafakwe na mpango. Na plan ya kuenda town toa list ya kuna vacancy job hapo go down kufika town reality ka down to heart wakupa na waku kuna manga pia place ya kukaa ilibidi amesaka job from town door to door pita chochoro sote kila flat floor to floor mara kaona msana kaza naitajika sikufungua mlango kumpa akapachikwa
akaiona bahati kazi bila barua bila CV ya macheti ya mamto na mtambua ilibika chapati interview manane kuwa huku tumbo empty bahati ya subu ya kadowa nyama jitu mama na mtenga kana ukoma na nasuma kila nyama hajali ya nasuma hana baba wala mama manda mengi shaya ona dunia shaya so drama vitimbi kama kayai anatenda so kusema serikali ana run nai lebe mayai tray chai kuje na karai wapi mkate tiari haya jikoni kufuli ina maana leo sili tena siulize maswali mbona dunia uchungu ayuko wapi mungu wangu yuwapi mama yangu yuwapi baba yangu mbona kanipiga pingu chini juice oni bingu siku moja sebuleni mezani akaona diary che michoro joy sikusudia msori hiyo same day ndio amesikia story imepita 10 miaka umama katuko mtoi akiona sebuleni mbona picha za kiroi the only angle joy anajua kaka kwa boy wenda kama joy apana mama kaya zai lakini picha za utotoni mbona kafanana joy